yona ngabantu abaphetheka sazi noma ingxaki sema-ofisini noma uhulumente onika amandla abelungu baba bacinezele kanje nenduna ngokwesezikhola zoyika nokuthetha kubinto endiyibona abelungu ngoyikhona into abaqhothe ngayo xa urhulumente akafuna usixelela
eendula zikhona eendula zikhona eendula zikhona
Oh, and you're not
sick on us.
Oh,
and you're not sick on us. Oh, and you're not sick on us. Oh, and you're not sick on us. Oh, and you're not sick on us.